Radio Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Jamwali mawdon sakiraabe hedibe odo sa saki ko modo Ousmane Diko alanto on kabaruji gondi do di jude maison de la presse ila bamako. Yadda agali wadi gidango fewde Franci oni fawarde e mali fu nenno o horejo torro wonko haali e le video jaltinaado ndul o lewru nenno horejo am sardi do du nyingi gouvernement Mali jabudo hono habatoobe hoppe ngara leleedi mudum honjo tobe yogaabe bi anniya yadda agali yon nangude hono sahel fu o video jaltinaado o video garnaado hoppe notibe be yo sukaabe Mali o buri fu yidde natinde nenno be o buri fu du haaldude nyalaade hande gacceji e halaji di lamina an gondi e halade le radioji kewdo do bamako do irtol wi yo hak haani jukude kanon hak andini wala sariya mudum ɓuutude kutteji tongiɗi e jawdi mursereji mursetedi ley hono projet ngaji ley laamu leydi ndiɗi woni imade batu balɗe joyyi puɗɗuɗo keñol ɗo bamako ɗo fintech Mali faabi latagol batu o yo ɗi kabaruji wonɗi men jogani o hande bisimilla moɗon e dow studio tammani hoorejo guɓal am sardine hollikine nenno kasendu nenno hollinike kasen les vidéo jaltinaɗo ko ɓooya ko yadda agali waɗi gidango fewde e Franci oni fawarde Mali fu ndenno o hoorede toto ñingi gouvernement Mali jaɓaɗon haɓatoɓe hoɓɓe gara ley leydi muɗum keɗɗana Mamadou Sama Sew
e ley video jaltuto ley nduɗo lewru yadda agali sefike hen hakke minitaji sappo waɗi giɗali fewɗo e leydi Franci e fedde oni gonɓe nder leydi Mali ɓe o jogiri hono kippiɓe nder nokkuji jananɗi hoorejo bonɗereɓe o sifiɗo ley ɗemɗe arab e tamasek ñingi ɗum laamu leydi Mali ndi ko ɓe jaɓi sirmide ɓe ko hoorejo fedde Ansar Dine ana anita ley video o jaati kanko e ware makko e pilgol makko danejo omo jooɗi bange desewal yimɓele sattinɓe diina mo noneji danejo e ɓalejo honjotoɓe kewɓe kolliti wiide caggal lebbi kewɗi ko o wayri matede ko woni ko hoorejo fedde Ansar Dine holli wiide omo wuuri saabi holtama noon wiide o iwi hen oɗo video waɗama caggal majagol kidal ngol nde lewru avril ƴaɓɓindu hoorejo bonɗereɓe holliti wiide omo wondi e hakkillo sukaɓe kidal yadda gali yo hoorejo fedde Ansar Dine guɓal bonɗereɓe gadɗo bonandaji kewɗi nder sahal e wuddu leydi Mali ndi leydi États-Unis dun ana wonde dartude mo kala faabiɗoɓe nangude mo hokkata millionji joyyi kalisi dollar ka fa hande andaka ɗo woni
honjotoɓe yoga mbi les vidéo o yo sukaɓe sahal Mali o ɓuri fu haaldude nenno ley ko ɓe seeɓanɓe hakkillo kolliti ko yo anniya yadi yo anniya yadda agali yo nangude sahel fu ley nattinde sukaɓe e ley muɗum ɓe mbi dabare wonde fu wala toon kana ɓe torroɓe jahane diina domtoede fa ɓe gaɗa bonanda Serge Daniel journaliste ballifiɗo dewte du dunke e andal hono kabaru ndenagu wonko haaldi e Mouhamadou Touré keɗɗana Mamadou Sama Sew
o sefike e ɗemɗe arab e tamasek hononi caggal kidal o jiɗɗo ɓeydorade nokkuji goɗɗi nder sahal leydi Mali ndi e sahel o fof ndenno o ɓeydana sukaɓe kidal ɓe yakawere o nawtortoɓe salla ɓe gaɗa immadaraji fewde e maggal paade oni ɓe o holliti metti makko fewde e laamu Mali o dun yo ɗatti dabareji ɗi o lennata salla sukaɓe ɓe ana gollanamo mine mila wiide han kasen o laatike neɗɗo mo haldata ko komi famal ko yoko o memata haala guɓe kaptoje ɗen fey ley vidéo o tawene fay ɓoyali o waɗi noon giɗali fewde e mabɓe e hakkille am yo sukaɓe ɓe tan o haaja ɓe kidal ɓe gawoɓe eɓe tumbutuɓe ndenno batte ɗum ana hani kabaru ndenagu ndu ɓeyda wattanede hakkillo fa sanne jonka yoni ko ƴewtan sifaji goɗɗi jahanen bonɗereɓe fa ɗoɓe goni fadde amen domuɗo ɓe mine mila wiide e jettiraka fewi dawrude noon nder sahal leydi Mali ndi
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fay dow bemel amen Facebook na Twitter do studio tamati ñalade hande gacceji e haalaji ɗi lamƴina ana gondi e haalede ley radioji kewɗo ɗo bamako ɗo ley ɗiɗo radioji yogaji ana ɗiɗo radio yogaji fo ana e ley urtel Mali ɗo ndenno ɗum e wonde hooreɓe urtel ɓe mbi golle mum yo wajade wona wadde jukkoje ɗe yo hakku godani banjugudante hoorejo urtel ɗo wonko haaldi e Mariame Mayga keɗɗena Ousmane Niali Bouli
o wi yimɓe non jaati min koddiri won radioji gado jiddum halde halaji di kana halde yenude yimbe do radioji irtel yo kawrita radioji fu non min noddan horbe radioji di fu men joddo min kalde yalla di golleji bondi ana cella min gadan ko min baay fu par hono dum wada kasen min kala nan dawrunobe radioji di kala no gollobe radioji mubbe tinno cella wadde hono dum pato be joppa ben kala halaji di kebi fu men fu le walde watere men goni men fu min gollidobe men gotum nena wondi min kana halde ana wondi daranade dum kanyum wana gollede laamu dum gollide gollidone laamu laamu kanyum joine fa gollide mayre darano kabaru mun wana ko himbe miile dum woni golle mun minen miden miile joni hakkan haani wadde ko waawi fu fa di golleji cela
pour mettre fin à certaines pratiques
ko gollirda men dum ni studio tamani landi horabe hakko be kolliti be ngala sariya jukudo hono dido golleji yo sariyaji di batu ministre en bamata be donti fewde e jukkoje dido golleji chapande daranibe projet ngaji gollirde leedi ma ana gondi e famande ile beta e hande jogala jawdi projet ngaji di nde jande imaade mum yo buytudo no kutteji mursa jawdi le golleji projet ngaji di daranibe dum bi nde jande faabo don hawrobe be faamu tentilido le jogala kebe projet ngaji laamuji di nenno yo gubal fintech mali darani jande de do le balde joyi professeur Kelil, Jangino Wanko Hadi Imrena Kilu Maiga, Kedena Mamad Samsew.
Cette fois-ci, dans cette formation, on va
inclure les Jandende, Ingada Hen, Koviete Line Project, Sifa Notre Adit Atimaja, les Jogal Projeti, Mindorodun, Sabekebekoda, la Bonale Projeti, Watujimundun Jutan Fasan, Ndeno, Oro Sifa Lato Sababu, Anda Bonandaji, Mutadi, Mamikada di Fay, So Bonandai Buitama, Masuri Kadama, Sikoala, Gulaji Projeti Fuf, Keban Lawal. Fadde di timudi nafa jandende ana mate fayle golleji mabbe nyande fufdi e kanye dun jogolal mabbe projeti di miden jidi hokude dun gollede kewde wono suudu ministre ko woni do transport e kanye ndu kebe leedi ndi fa yottade gollede forba godde min kokkan be fuf oro sifa jogolal projeti
en matière de gestion optimisée des projets
jangobe UG ngadan jonde sartanonde ken se bantina batte iwonde nenno be do jangobe darti jande fuddete ko yaawi sabede ila jetti lewru masundu jangobe be janginobe ana e murtere golle nelabe assemblée njahi region kayto le baledi de fa pammina hono sariya bamtare rewbe bamakaka ko boya ko nenno be njahi jenne be njahi jema kanye e kay e be dontano kenyo ba kenye nenno fa be mbadde rewbe ton yalla be buutana ben don tidalaji mudde madame fomba fatimata nyangali secrétaire réseau femmes parlementaires do malido wonko haldi ayouba so keddanam amadou samasek
djema nous avons échangé avec
to djema ton minen rewbe habube ngadi totondral hakillaaji do kabaru jande sukabe rewbe tiagal dun min jewti do suddugol sukabe rewbe ilal nyonaldi sabi hono dido sifaji ana hewle nokuji mabbe ton denno ngari yewtidide dum rewbe be e kanye halnen en salamin fuf minen denta huntande dum hore joni fuf min tirge kawrta région kaygal bangal sarewol yamirowal kabaru rewbe yimbe le hewbe nani kabaru mun ka minen kani fajintide dun famminde be dun kabaru sariyawol ngul njahan kenyeba joni martore kumba damaji tondi salam nen anda jogol rewbe gonbe tonbe min kumpita be kabaru vi asida e podde bonde do dum woni ko min dawrata sifa jogolal mabbe
sur l'amélioration des conditions des femmes
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarte kabaruji region ngaji meden kambe famito hono jaaguji pudditi le region gaaw fa beedi hono kebal e ley ko samro de commerce holliti nenno dum e wande julabe ana kulti wayde denagu be darani kedu be dardi hono laamu kobe leendi ngartira laamu o de region of feldango sami le ngalluru nyafunke nyande alkamisar jabbine de fa wadi bonanda nenno nyalaade hande yoga e ngalluru de fu hebata kuran fa warde e suudu dogotoroton hewbe bonarama tele ngaji mudde fawarde e firgo ngaji gorko goto e biwum bari gorko goto to jorato le cercle tominya yontere jabbine de batte kite leedi horobe commune kolliti barar o yo o hebino hono gonga do sariya hebino gonga sariya e do wabbe de do war horobe neno be dido fu nangama e be le suudu kasu tominya pade mabbe hollede sariya wallabe gollirde laamu e baale remabe an gondi e hokkondirde hakkilo do demal awdi nyabbe kesaadi nendo ila beta hande dum wadi hedde kuccalato e be gondi hen nendo daranibe dum dumbi yo hokkude demal nyabbe dole fa yolbere yaara tagal woni imaade mudum amasa afrique darani leko pam favori jawdiko yimbe chapande jeegom ana gondi e jangude jogola e teedade angaruji le ngalure santu imade de jande yo hokkude jama no wawri teedorade e hebande hore mudde jogola se angar wadi hono mbinam to boji wattu ndungu do di kabaruji wondi men jogani yo hande kedde heedade yewtere men ana yeso yen tawde kiki.